ala noga en ay lewru novembre hitande 2024 sakirabe hel tobe studio tamay on bismillah hadade kabaruji kartanaadi sukabe jokkolbe de himin Ousmane Nyaali Boul e Oumar Way Gallo ngonno do e bor hono gorda de selli
mede selli basu fada sina sako meden tan pari kala
ay bismillah hedo won ko woni ton wiya ko watte hirande hana jengude
non bireten so watti junga yaade e bosso en bien dun kan maroc 2025 jaga boule malde jabbi ki kanyen gon premier dun ko pool mu en ko do wattu jono ko heddi hono yaagol coupe du monde ko biyeten portrait ko en jaram fanu ko nodderte kita won suko jokkolle goto ngartudo iwde njolla wattu jonom yahami yida e ton e makko ko nayri bangal tariki leedi meddi do en jahan do gallure wal yaabe temetato e chapan tato e taton leedi do do nokku noddete tumbutu e bien dalé dangere mabbe wonde tonde majjunde wattu jonono wattu wonde wayl tirade ngaran halde don do no wordi di wono sebbe kabaruji di jogiden do kikira hande di bismillah mabbe helade
boru hande ne putran kabaruji di ko fawido kabaruji haro chaldi eliminatoire kan maroc 2025 don yaltingol yaagol maroc 2025 e egle mal don jaga bulle mali de goni arande e gubal mumben
non wori so wakkati de eliminatoire o fuddanonde be kibino chadele wattu jono holli tan wi'e do chadele fu timmi sebi debe jahatane be kolloto tibbara ko mabbe wakkande pewtuno e mo leedi moy zambiki de be tappi dum en faato mudi en to wakkande pewtuno e leedi neddatin estwatini di dubbe tappi dum won do pomoko do
e tiaga ko be kibi yaade o kan maliko ndartata joni o yaade e coupe du monde 2026 e wi andi be kabaruji haro chaldi ngoli ha golla e wana ko yafanta malika ana wawi yaade fabidure den famu keden mumin sende bu e mamadou samasiou
fiobe ballon leydi mali ana hani tinnade fa hande e hakile drissa nyono ana hani be lalino farde kawrital garoji
sigi fo hani hitner hore hono supade yimbe be gonga be pidi lomo ndego bo wala ikko mawdo ngol goddo dun zoren hebete be tawta ko informe no beeradi isepo go on fiobe be itinde be serbe dun han latade landidi be sonni
no joueur un fi ballon dun welli sanne jinganobe gike mabbe yo kupo waran le leydi malindi
deja on sort vainqueur de notre
outi ngadi ko ngaji leugo o ngal ko ngaji kiwdi ni mbila wiide ni mbaw jatti yati do wut equipe ko golli fa gas be do chakite nyala de qualification kanon en taki wiide défense o na teki sa
très solide
ka jinganobe ana yidi attaquant lobbe tawe ton
sekrebe on do mbay holtinde men ko ne hakkilaji modon do noddude o numero 76 98 56 56 e golleji salon international de l'emploi don kabaru golle be noddiri bara nyini kene timmi aljumaare jabbina de do bomako do
le ngaldo kawtel arandewal sisil mobe cuubi hon tiidalaji ko nayri bangal golleji sukabe jokolbe no han hebindrede jogal holitan wede sukabe jokolbe hewbe be ngala golleji leedi meddi ndi kanye ngonno ton kanye fa yotto jangobe jende do do wure
yedum hakkilo ministere humaninde golle don be noddirta entrepreneuriat national et formation professionnelle do gollidal golledi be modon kede be sukabe jokol mbi do faccitango mumin sende bu
nous voyons c'est
son bato jande e pamral na tutondiral hakkilaji mi wari be yidirade fam mi do yidi gollande hore an kambar mun mi do mija do projet ngaji kewti jande kebe ngadumi na fa bato o ana mauni sabe min darto go
ko nay no diplome
e jaran le sa haleedi medendi lawol gundam tumbutu tonka nyafunke den ana boni sanne fa buri hadi wala ko holta wiede
a won fo fe be kollitiwdi dum wonde latal sababu do wattu jono so tiedele kewdan gondi e matille o do nokku fa yottu accident ngaji kanyo ko dum bonnata ton mobilaji mabbe
fewde e mudon fedde chauffeur en wambe tonka e gollidi do mon conseil communal de la jeunesse fuddi wadde immadaraji alal bare jabbinende no mo intinde laawi di urde lugge gonde hen yalla himbe e mobilaji mabena keba jara no yafiri fa bidure en fam aniko almudu mohammed banko jaro amen gondo to gundam do binen do fakitago mamad samasiko
musa amiru chauffeur gollo sanne do dotol tumbutu tonka olti mitima ko de brondaji di lawi di nyotinta mbulaji mabbe
der mobile ga hasara der sorega kee
mobilaji amen di na bono sanne di sorongaji di halkike asidangaji do wada sato fewre di do kuteji di dental chauffeur en kanye hayabe tonka ngadi noddango imadara mu intingol di do dati yalla newa munya na hebe le circulation kedan na sumole sangare goto yimbele fedde hayabe tumbutu
on der mo development bi nako
yiriwere yata fe ciagal dati e le hitande asna ngaji di na kewi sabi alhali do dati suma yire sangare ke jado jeunesse e mohammed yatara jokotato mer commune tonka njetti sanne kado ania mi rutol gol mi mintaji nogay no chapatati hande der goto mi gata hin do wulmin san madraji jeunesse ke dental sofere tonka be yalla ni amunal hebe do dati di do guluji mu intingol na hertana lawi tonka gundam e tonka nyafunke almud mahamman bangu mo tonka hewni dum jotta man
awa de girinyaay fuddi illa lewru octobre yabbe non du to markala to le region segu
en bien le lebbi tati dido imadraji sukabe jokolbe wonbe tombe an gondi e wadde dun holli tan wedu dido somani didi be nangato e be kebale hen kebe mawde farde wakkati o jaati timmude wodan ba hebur ko yaata uina chapande jagum sefa wobbe don ba hebur ko yaata uina chapande jeddi sefa fa kebe famtar kedden kanko kedjar meden nokku no dirtedo segu mohammed sise ko mo hebini en do en do facci tango momodo sama seku
hikka temede kewde hayabe urube markala gay nokuje goddi kawriti to pont markala yalla wadde awgal liddi cewdi edo haybe hulti wiide be dorade kebal o do wattu o keddana mohammed traore awowo to markala tum awgal awgal yalla deko ki sabu golle goddo wala markala o do wattu on do fasane jin embe markala be na bahu do hakuni uraji chapan ijego ko ngay chapan jiddi lele bitari di sabi paras markala serebe do awobe be na wodi njeyobe liddi cewdi di be do dun heba na fasane le kabar mudu no holti astan traore njeyowo liddi cewdi di
ammi gajege
ci glas mi jota do liddi di dum ngo na wel kebal an na wa tarifa ngaji sopita tagal lumo di do liddi di mbawi dawlde golleji goddi
fere nafa bari bala
yalla hadde yolgol yimbe abdoulaye sidibe warajo awobe markala mimi hala sariyaji handi tidnede
fami non tibbi am vea
kumi jida yoku jamare humde tawete du po yalla yimbe la na heba jabbaaji awgal lota ko dede nukuji yogaji an hanjum en tawre dubi yogaji mbawa dun yino mohammed sise be dun siotoma gila segu
wattu jone njara yewtere meden mini magga mini magge ngaran halde wattu juno boso ngay dibno deta energie ngoddude hebude sembe sanne le leedi meedi ndi hayre ware
non jaati holtan wiire sukabe jokolbe anan jara de sanne se tawale yengeji na yewtereji na fu kawrde latide sukabe anan jara dun sanne tawen dun wawa yaade caggal kutteji dun holti wiire andimbe kabaru nyamduji ndartobe gabe jokolbe se jaran fu jara boso ngaji dibi mbiyata naturel fa bidre nen famu ken ko isa umar tugulahi bin do facita mamadou samaseko
hakuni boso ngaji di hayabe yidde buddi tawrede yakawere ardi sabi alhali di ngata do yimbe tawne be do jeune mbé ngonda ko war mudun do sabuji kewdi denum ne yarano ka joni mi yoppi fulta wiide debbo ciwi do hanna yarde hon ido boso ngaji di mi di yarde dun so mi yaray dum e mata jati won ko nyakki dum kam ne yarado mo ni sanne cella ana bara dun yakawere vitamin ngaji nafoji tergal e le di do boso ngaji tawde fuf dun ke en nyamduji dalke wiide di mbaw jati wurede toke do kalko bili e bernde kadan nana fatuma tunkara andan do kabar nyamduji
e ponchan toujours
sikoro la hewi sane dido boso ngaji di kulantreji guddi holo lere ngaji gude hewde dido boso ngaji dum no wona fe ibdi e bidulede jinem be ngirwini boso ngaji kewdi dibi holliti lontude jogi di jakawere di anay be do isa kulwali mo gulirre rayhan o memi hala jingaji nafoji
bazogaye
wete bazoga ko yoroni safari boso ngaji kewdi hawrintinto kene sifaji guddi ni wolede no mo ni sane cello kutiji guddi du fuf wala hen
effet secondaire zero
andan do nyamduji gundini jati nafakaaji dido bosongaaji di on dardi hayabe be do radi famu do mo ingul majji yalla tidinde sereaji mudum
hello meden portere yonterende en jaranto kitato hordon e suko jokolle goto jano do jolaari ngartudo
o do suko jokolle gollono hore mudan nodire jango jakito iwri leleedi libindi wattu jono warti on wonti e golluton golle makko ko nayri bangal kosam wakane njotti le odo nokkune mi yide makko kedden ko mamadou samaseku fewni en do hen
le onnak makko t-shirt walejo e pantalon olo jangu jakiti ani jodi hakune frigo ngaji kewdi le kay yawure ko som ngone mudu dubi kewdi hande jakiti ani ya le kirduji di sodede biradam warde yewde di le ngallu
en 2012
yewde 2012 warde hande fay nyaloma goto yoppayi yade tewtude ko som le kirduji di hande hande wono wondi janginde yowabe golle o e juktitaade dum hon tangul hore
e
revendeur
liturgie sappo kewdi odo jokole o yeta nyande fuf hono mo hebata hen ana buri ubnyaaji tati
chaque jour
sato ni ba yede e leñoloma liturgie chapan e jetti fa yottaade temeder fanda amujo e le korta ko mi yeya ko buri liturgie ubnyira leñoloma
c'est ça mon souhait
sabe odo golle jangu jogiti na darni am sotaaji kuruji makko e sarabe makko hande hande o jongalle rewbe hewbe
je ne dépend plus de personne
gollanta fa goto ele hitane 2014 mitinike hurtinbe debbo arandejo 2022 ni omi dido ko non hulta wiide ni wonde yirude golle o sede sede
PMP
kanko gonnodo ladde kiddo o darda hebe hewbe tutude arsugo mabili mali sabi golleji kewdi na hertana jeunesse leedi mali umar wagol gonnodo kita hebe dum nus juttamani
kabaru tariki yontere nde e jaran tumbudu halde hala sankore gumey
awon foy febe kolliti wiide o don nokku dande dangere nde an waranno falle on don nokku mo noddito sankore gumey il hitane 1970 dum fandidi ton miccitede wiide o don nokku dubbe kolliti de jaguji kewdan godduna e wadde ton ka wattu jono golleji di dariki le o don nokku lati sababu mun no wattu yiden gondi e waylitirade non kedda mo kanko noddito san shirif alfa yo goto e andando kabaru tariki le ngalure tumbudu nde ko sifido hen
gumey parce
que yottike gumey lana ngari ton yo lumo heddi jagotobe hewbe non dum worri heddi mo inobe lone fotije e konnandi mun yo nokku kawrital e tutondiral hakkilaji
e baro do kado de kabaruji de kikida ko mi jootima
en jooti kala ciko ciko langal do mbay tade le mali fe mangal mudu fodbe jafino kon be andirno kabaruji fa hande an jukkite do sijo tamani do